kulankan iyo waliba loon ku hadalay xaaladda amni ee magaalada Baydhabo iyo sidii ururka dhalinyarada degmadan ku qayb qaadan lahaayeen horumarinta amniga magaalada Baydhabo waliba kulanka ku qayb galay maamulka degmada Baydhabo saraakiil ciidanka madaxda wasaaradda amniga iyo dhalinyarada magaalada Baydhabo gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo kulanka ku hadalay dhalinyarada magaalada Kabogaadiya kaalintii ku qaadatay qoranka horumarka magaalada waliba sidoo kale uu soo codsaday iyo si la majibaaran ku qayb qaadawki iyo la shaqeynta laamo amniga ee magaalada Baydhabo
marka magaalada may toonaana hadii meelo qofka baabo qiyaal arag in boolis la weeray oo lahan weeray baabo may bantiyo loo shakiinay may waahay hayfeel waa lan ku caadi isku socda oo ahna baridke madid wax yaab noqas arag qaab qasnay buuha laamo amniga iyo dan la shaqeeyay iyo maamulka marka odmay ogaasana bulidkum baydhow leero oo geeka dowladu comfort badan buu ah fariismaashi ay aasmadii ay hormar badan oo may ka dareemay buu magaalooyin badan oo Soomaaliya banka dareemay buu ay ka dareeraan
gudoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada Baydhabo oo ka hadalay afka dhalinyarada iyo ku hadalay muhiimada iyo laatay in la shaqeeyo laamo amniga
inay amniga inay kula shaqeeyaan si horey balin ku shaqeeyay soonki si isin ku shaqeeyseen way la fadaa inay hadana la siilo majbaar walkasta wali asalan aha nabad deegaan nabad aan ku jarna ama magaalo nabad aan ku jarna horumar ma ku jaraa wadooyin ku dhisaa ma jaraas walbarashin jaraana caafimaad aan jaraana dhibaato ku jaraas inay oo yana la fikir eeda ma la raay muhiim ah ta sirraaf kala neen ku yaraay walaan yara degmada baydhow leen ka raafna fadlan nabad inay kula shaqey adi danta ka jart ilaahay ma neer magaalada geey ku dhibaato yar ay ku dhid lang lang family shee insaam yaana male walaaga sayti oo dhan si in ku hortagna walla fada inay inta ku tabtag la sameey fadi ku hortag in la sameey
ugu dambeyntii wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo amniga oo hadal hanjeediyay dhalinyarada il ku shalsheenay xaafado magaalada iyo waliba ka dhirigeliyeena in nabad iyo amniga ka shaqeeyaan si bulshada lambad baadiya
sida awada ognahay bilooyinka ugu dambeeyay ramadaankii ee inta ka dambeysay shaqooyin aad iyo aad muhiim ah deegaanka ka wadeen idinkoo la shaqeynaya laamihii amniga maxalladahayay idinkoo ka shaqeynaya xaafadihii laamihii tabeelayaashi xaafad idinkoo ugu shaqeynaya shaqooyin qurux badan qabteen maanta waan kugu hambalyeynaa waan idin kugu mahadnaqeynaa sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo saaxiibkeena gudoomiye Baxisane oo run ahaantii shaqo aad iyo aad u qurux badan qabtay
wali ogtiina ayaan tan raafa ku socday magaalada dhalinyarada xaafado wal ku shaqeeyay wal ka qabaday weesha shal saaray dad badan oo khawaarij ay ku dhex qabtay oo hadii hirin xabsiyada ka jara waan araga doontaan iyo maxkamadda la saaray dhalinyarada tan oo fayl lahaytay banoonigi dheelasay walbaradaasay xaafada ku shaqeysaas meelanka ka zaayid ma aan isku sheego waayay su'aal fara badan aan imba walaago isla kanay wali fadaanay walaayato ku dambeeyo tiim kasta oo xaafadii latiina tiim kasta xaafadiis ku shaqeeyay amnishe gurigi ada ka soo waayay talankii ka zaayido in heeyado amniga leen sheego markii ada ka soo waayto oo xaafada zaaidka dhalinyarada tiin goradaas meeloonan iska koo in la sheego lan horta meena wado ama wal duuga waabo isku dhaaf kaas meeli la ka arago isin ki sheegtan halka dilay waan hata dango umullah ka dhaadiyaa managada ilaahay idin